A hoi, no he kōrero rangatira tērā. Ko te mana rangatira, ko te mana hapū, ko te mana whānau, i ngā awa katoa o ngā tihine, i ngā haere koe, he kai kōrero kei reira. Ko taua iwi anō ngā kai whakatau i ngā mea pāna ki a rātou. No reira, i etahi wā karereke, ngā whakaaro mai tēnei awawa ki tētahi atu, i etahi wā ka orite. Ko tētahi o ngā mea mōhio tianei kone, he iwi tū honohono a ngā tihine mai rāna. He iwi tere ki te whakakotahi a rātou i ngā aroana ki tētahi kaupapa. Ahakoa e hara nāu te kaupapa, ina mahi airunga i te ingoa o ngā tihine, ina whakaetia e ngā karangatanga roto i ngā tihine, ka pau katoa atu ngā tihine ki tērā kaupapa. No reira, ai ngā tihine puke puke rau, he tohu tērā o ngā mana, kei roto i e nei awawa e noho ana.
Iau i o tautahi, i whakahoahoau ki te tahi wahine i roto i waku mahi kura, whare wānanga, nā te wahine nei nō konei, e nari horakau i e tupu konei. Anu pia ko tēnei te mutunga mai o aku whakaaro mō tērā. Tana kite ko whakaiwi ke ngā tihine, te tēnei mā ngā tihine i anu e kōrero, ka tahia ka rongo i te ora i roto i aia nā te mea. Ahako horakau i tupu konei, ko tāna ko tērā ko te mana, he mana hei riro i a tātara hoki, wa tātou ake anō kōrero mō tō tātou ake anō ngā tihinetanga.
Ngā tihine puke puke rau, kia nei, it's about all of us, as we know, ngā tihine is made up of many hapū, hapū like Te Ora Wai supersede ngā tihine, so for us it's all of those hapū having their distinctive voice, but in times of battle and when we need to be together, then that's what we do. We come together as ngā tihine, but when it's ngā tihine puke pukerau, then there's a distinction between each puke and the decisions that they come to and how they come to. I mean, in the same token, that Te Ora Wai can't tell Te Kauimoa what to do, Te Kauimoa can't tell Te Ora Wai what to do, and also there's a distinction in the way that we talk. Some of the kiwaha in Te Ora Wai are definitely different over the Maunga and Mototau, so there's just a common theme of distinctiveness, but joined together under the banner of Ngā Tihine.
Mo ia puke, everyone has an opinion. We all have one, and we have to recognise how diverse we are, from ia whāruarua to ia puke puke o ngā tihine.
He rangatira ki tōna nei puke, he rangatira ki tōna nei puke, i roto o ngā tihine. Engari i mua, tō mātou tūpuna mahi, te kai hakatakoto ngā rauraru i roto o ngā tihine. Tū tāngatai mātou i roto ngā tihine. Nā ko ngā tihine te kai kōrero mō ngā tihine.
Oea tū tērā wehinga ki reira takoto mai, tā tātou me mi chichiro ki a tātou ake no i te rāni. Te mate tērā o te iwi o te neira, oa i te neira. He whaka e trai whakarite i a rātou ki a ki ngā iwi i whakatau ki ai tērā kaupapa. I te mea, kia hoki mai rātou, kia rātou anō. Ko e, i roto i te reo Pākehā, you cannot be an image of them, koe tērā te whakautu. Ne, utonu kia koe anō, ko e ki te tahi atu. He turi we tahi tāma ki te whakalongo i te hohonutanga o te kōrero. E kore marama ki te whakatakoto i te kōrero me te hopu i te kōrero. Ko tērā te tino putake. Pai ana mena rātu e māramana ki te hopu te kōrero, ki tērā ko, ma, ko maro te haere. I tēnei wai, ore kau ki maramana, hoena e kōrero, no hena nei te kōrero.
I roto i tēnā kōrero e meana, kei ko nano tērā o ngā kai kōrero o tētahi kaupapa, ani pea ko te marae, ko te hapū, ko te whānau, kei ko nano ngā tangata me o rātou pukenga, me whakatōpū hia i te mutunga, i te mea ahakoe tūana tēnā o ngā puke, tēnā o ngā puke, e rarangi puke, ka taea te whakaotioti ngā kaupapa o ngā tihine.